Yeah. Take Balami,
Zeshi Nyembezi.
When I out there, we are spelling. When I out there, we are spent langami. Mpokwe uwe te palami. When I out there, we are spent langami. Mpokwe uwe te palami.
How's that thing embezi?
When I out there, we are spent langami.
Zashin embezi.
Mpokwe uwe te palami.
Zashin embezi.
When I out there, we are spent langami.
How's that thing embezi?
langa ukukhanya kwalo kulethe injabulo ukushukuthi senalethu pamina feza maphupho uma kwelanga ukukhanya kwalo kulethe injabulo
Loku ba, si shinji wilo zetu soke.
Ngela ngo sungangithatha sasemncane. Nami ngifuna ukukhosa masinyane. Ngizuda lingishade sale naye. Kwaze kwamnandi kulomhlaba. Ngela ngo sungangithatha sasemncane. Nami ngifuna ukukhosa masinyane. Ngizuda lingishade sale naye. Ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane. Nami ngifuna ukuphosa masinyane. Ngibizuda lingishade ngihlale naye. Kwaze kwamnandi kulomhlaba. Ngicela Nkosi ungangithathi sasemncane. Nami ngifuna ukuphosa masinyane. Ngibizuda lingishade ngihlale naye.
ya sipe mnandi Ifunu kupa ngusi bali Ngakutanda mkalu kwazi Majutwe lusana lwami Masakika ya sipe mnandi Ifunu kupa ngusi bali Kini masitoko
Sa, bati, ipangilinga Si chapule, si jabule yalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule yalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule yalibaleka konke
osa 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 osa
Banyana, masijabule, sibe happy Sikwelusi, semakaya, silaleli Nemalaiko, sisebenzi Isihlobo zethu, lulusuka, silbonanga Nkosi sisule, isinyembezi Siyadizefu kujabulo kwesikhashana Ingakusithola matshwaleni
Ayageko nga lwisana nomsamo intando kabawo
Tina sifikela nangobekezela Besinga sizosebenzela Kodwa sange sadembesela Beka siyapenyezela Masithele
Sathetriphatbasibiza ngamahofmande siphansi Kodwa manje siyamaphoma ujamise kumnandi Sipasi game dabo kumlaut Isponsami sekwivesi jangatun out Babesbuka steady full price truna Sidala sikudla sifuna ukusutha Beshika sikula safuna buka Sepeya sifuma sifutha Ubekezela kloni futha funda
Excuse me people, this is DJ Ace.